Parliament yaisize teke lirambika omulimu gw'obusomesa mu ggwanga lya National Teachers Bill 2024 mwegufuulidde omusango omuntu yenna okusangibwa ng'asomesa nga talina layisinsi. Parliament ereegaanye akawaayiro akakifuula eky'obuwaze buli musomesa okubeera ne degree nga tannaba kuweebwa layisinsi nga kati obuyinza bukwasiddwa minisita. Gavumenti yali eyagala omuntu yenna okwewandiisa ng'omusomesa okubeera ng'alina degree mu busomesa. Ababaka ba Paalamenti okubadde owa Erut South Jonathan Odur Kosa owa Budadiri West kino bakiwakanyizza ne bategeeza akawayiro kano, ne bagamba nti kasaana katereezebwe era ne basaba abo abali mu kukola omulimu gw'obusomesa nti balekebwe ebbali. Ababaka bano balumiriza nti abasomesa ba nnassale tebeetaaga kubeera na diguri okusomesa abaana nga waliwo n'abasomesa abatalina nsimbi okuddayo okusoma okufuna diguri eyeetaagibwa naye ng'omulimu gwabwe bagukolera ddala bulungi. Ssaabawoleza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka asabye obuyinza obwo obwogerwako obw'okusalawo ebisaanyizo omusomesa by'alina okubeera nabyo buweebwe minisita ng'ayambibwako akakiiko akavunaanyizibwa ku basomesa aka National Teachers Council n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu. Omusomesa aweereddwa emyaka 10 nga etteeka lino liyisiddwa okufuna ebisaanyizo ebinaabeera birambikiddwa minisita.
It's reading like this: a person is eligible to be registered as a teacher if he or she A possesses a degree in education, and then you add an, meaning the opening, you must have a degree in education first, and then any other thing can then what support you. That will lock out the category I'm talking about, Madam Speaker.
Right, Honorable Speaker, I'm proposing that we collapse clause 28 and replace it as follows: the minister shall, in consultation with council and the National Council for Higher Education, by statutory instrument, prescribe the eligibility for registration of a person to be registered as a teacher under this act. Thanks, submit.